ni nani kama wewe Bwana,
nani kama wewe,
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 mwenye nguvu kama wewe Bwana,
I'm too good.